Timamo Music. This is remix, baby.
Unasema gambila safari, ila jangwani unazidi kupotea. Nayona kesho ni mbali, sijui kantafika sababu nashabikia. Niliposikia habari, majika shiko nkakesha na mwombea. Akabali kijalali, majika toka lakini kafulia. Ireprumpa kamaka, tukafulia kabongo movie. Wachezaji wakanza kusepa, paka ngoma kasepa juzi. Mwenzenu nawaza haswa, Kilimali anataka uongozi. Kita nataka tumpe faster, wakati aweze tanunua jezi. Ubishi ukanifanya kagombana na marafiki. Ugomvi na mama akinambia siambiliki. Aji kanambia mjeshi sasa na Yanga basi. Ila kamwambia Yanga bado timu kubwa aji. Eti nasikia yundani katoroka kambini. Ila namwambia kinitaka busha sajiliwe kwengine. Kuwaga sikomi, sikomi, sikomi kuishabikia Yanga. Sikomi, sikomi,
sikomi jamaa.
Sikomi kuishabikia Yanga. Na kifuatacho haki ya Mungu siwezi sema. Mara taji kuta kesho shishi mbisi yoe tutena. Moyo meupatia mateso, swezi kucheka, swezi nuna. Mana nyumba ni kichapo kwenda Kenya, tumechapwa tena. Hivi mnajuaga kweli, tunavyo tamba mitani. Kwamba tawafunga Simba, mwisho siku wanatufumua chali. Well, na wapa habari, sikizo na Twitter senali. Yani kwa ujinga tushatia ibu kwa vyombo vya habari. Aji kanambia mjeshi sasa na Yanga basi. Ila kamwambia Yanga bado timu kubwa aji. Eti nasikia yundani katoroka kambini. Ila namwambia kinitaka busha sajiliwe kwengine. Kuwaga sikomi, sikomi, sikomi kuishabikia Yanga. Sikomi, sikomi,
sikomi jamaa.
Sikomi kuishabikia Yanga.